Tia, AK, 150, Sharp and Weber, microphone, Vassa, kind of bird.
Oya mo mana nando dogo, onu lo ma ya nam kono, mwen
never could win one. Macanobo Bibi, never walk in our bosom. So something and me, who could be watching about them, about your decays. A calabana soil, much about them, daily at the good. A belagging on emotion, or a bush in a doom, not your losses in my. She could be moon, Yoko, Oko, Oam, Henry, no, I shall tell him. Who go to which about that? Why are my own name? You look up there, not the young man. Why am I little baby? Who go Ben Namo Biano? Who go Ben Namo Biano? Who go watch about that? Follow me, can they shoot? Then you have one name, or watch about that, and where? You go back about that. She will go to the room. They were able to tell them, didn't come in. One name is a one, has a one year ago, they live in this year. It will look muddy, Joe Shimili. I tell again, I'll follow. It all over Mille Cunha. If I am okay, no one now, now settlements, if I'm okay, they belong now. Upon an end of Pasalo. Mugoban Roya, alone and don't know this. I am a man and I'm young, who could be much about them as a one year connect. Give me a letter on your mouth, like as a one year devolution. Watching your look on the better looks as one net. Oh, go. As I'm a lamb on them, my demon watching the lesson. Oko oko, daja lo se se ma. Du chen na ne som nebu, ile solo vendo, mubo lo so nebu. Nge du te li se se deve pek, ne wane se, e za mo la mo bin. Ije li du ti se se begi, ni se se beze, papa bobo na pun. Mama bobo anam, e gumbu kanje vyanu, du chen na. Apollo Sanganayan, a quare god, a canigilo be my biadi, a colema lucidia. He says, I want them bian, he's on under the agent, I am well looking. Mama Bob of the colonel, by a lot of the same. No one long yet in Lego, my boy is the name. Manoso, Calosia, give a man one obey, he put you baby. There, Jolon, he says, I'm the good young. Munya kwede mwadi mwara Akwede polo muso Onyeje jemba Sonu wachi meleze mbinu Sonu woke yokute Okute bihanu Okoko yonyamu loki Mabu naboki de base kenu Sonu wanem Awangise magu nogo yutu Sonu wanem Atalaka kebu kenu Melo te chile do one neck, obidi go one nem, aguleri ni neti lofa. Ibita aguleri di wafa, na shedu gejeng, nyaka nyesu ufiyang. Ibezo na aguleri di lofa, na shedu yejenu, nyaka nyesu ufiyang. Ugu na daga aguleri di lofa, na shedu yejeleli, nyaka nyesu ufiyang. So no man did not tell you do. I come my one name, call let us say the one year. I call him, I come my one name, now much or all cat a bemono, Nabunyamu to Campbell. Mopolo Mochis and Ochigo Yano, Nabuleria one atom, money native of them. Bosoga lay campaigning one name. Nasu water like a. Asu be kandi teli na bebu, mamuti ya nabu, mwabeza ni mbe sutudi. Sika mkukuteni, waka mbago kijime. Sonu ubiko mji lotelo yanu, akwede wanlem, lotelo chini idunu. Ivita guliri vilavon, ibezu notelo konu. Enukunde za kuduti avon, na shedu no gejelele. Deje! Aye lasia! If I need you one them, even when I call you, na chine do me a jale, aye lasia. but it's someone I log on yellow. But it's someone, oh, I'm a book I need a mutagen. But it's someone, one let me find you. I know the good of my own game. One day, sit on the moon, I come on the moon. Oh, for you, Fasa. You're my soul in solid.
Oh, for you, Fasa.
No phone you fast and I come on man.
Oh phone you fast.
So Solomon e bang giri giri giri.
Oh phone you fast.
If anya melu keli ven umbia.
Oh phone you fast.
Ndiye gumu e bang so bangun.
Oh phone you fast.
Yoko go.
Oh phone you fast.
Kiti kiti kanya.
Oh phone you fast.
50 cents na kolon obodi.
Oh phone you fast.
Atu te jole gumu amale mon.
Oh phone you fast.
Naja. It's one name we told you. Now I can about a neck and money. Told you, I wake. Okay, Bernada, I will let it young. But the Cassibo watching a melee, one name to be you. Be canna balis. If you tell more, you know, a Bible king is church. Be canna balis. More than a good church. Once again, Megabo, the Gana Balis, Kevin Nazan, the Gana Balis. On your dead and bad, the camp, the Kobian, one of the police. Don't you make it? Kevin Nazan, the Gana Balis, Abalos and then I'm going to be a man. One name over here, he must be better. My legging on us almost. Eme will go to the villain. Eme will go to the villain. Macanoma run on a chunk here. Emanele one lamb. Be go chicos again. Name my lady is a chunk. Emma's a better lot to go. My young will be him will leave him. My age will log and I'll be there. Emanele de Cobia. All of us stick our neck. I am a little bit. If I knew you was a good dog, Ponder the Jamba, I am alone day, Guluchu. Woman led up on Yam Logan, do two chinny dulu, last and I chinny do a jalel. Deja, even the man at the moment, the sky and one lamb, the bullum, madam. A canoe, which you will kill. Ile bungozi bibe dema ile bungozi bibe dema e kene kanye ne yolisa modesta yanu nya kanye na kolota wande sente yanu awa bege kana bo won kana oye we loge we ive ma wo kana gumbu yugwe mu daja ikongi bi yanu modesta yanu ugo be mu wanya bi kana bi ko modesta onem ile gege mpanu. Why you alone in a table? Every woman, one lamb, even a bullock, I am not born in the loop. As I know one lamb, where is an avian? My tears, I know one lamb, one lamb on the loop, who will not come on our dress here. Follow me, pretty limb. I had a damp bar, and the Lord again. As I never will. Elemonya kokaro okaro mo le le chichingo great limba bianu ine kunoku ine kunu nagele keribugi ayemunne luwa shugwa mo keje buloka we patu mbiya kenwe lugugi egugo manenu shugwa emeka nemu disu shugwa meke patu achi ngeleze bia kenwe lugugi. Onye neki neki akaju to ni magule pande mutu we meka obe male meka bo chuo meke du ko tai ke gba tu bulo fun na mada mari fo ka bodi anu ye bushi wanne no so bia onye mo logi di je fine di ọwa mmadụ nke dị galịsị igwe mmanwụ oke jabịa ka ị nwere ugwu gị nụ onye chi nyere eze nụ mmụ agwụ mụlụ ọdọgụnụ ịba oke eji onye mmụ agwụ oke eji onye mmụ agwụ igwe n'isi ụkalọsịa ọkaịda nwanne m ọkaịda nwanne m mụmụ agwụ mụlụ ọdọgụ igwe mmụ agwụ onye nwere oge nwewe igwenụ ọkaịda nwanne m mbịa na abịa gị ị na-enye m fiti fiti gị na-enye m ise na ise nna bịbụ ọkịta na-akpọ mụnụ ọkịta abaghị alị mụnụ na mmejiri onwe m abịa n'ọbụchi na ibu m ahịa ọmịta ka na-ịha n'ịmụ ofe onye ofasa ịba nso nso nsoli ọkịta na-ịmụ ka nta na-abalị egwu obodo ọkịta na-ịmụ ka nta na-agba n'agba obodo ikpe mmụọ agwọ ha emo ezi ọyị mọka ịdị abịa onye nwere oge nwere nne gwe na ọkịta gị nụ ka m na-emelụ m ndịdị egbu mmụlụ osisi na mmenụ ụwa m ike chukwu ụba ụba dị ndụ nwanne m ike chukwu ụba ụba na-edị ndụ n'enu chigbogozie gị n'obi ndị lụta ezigbo ogoli mwa aka n'ụwa nne m iso na ndị ya eje mba nne m aka n'ụwa bi anụ nne m iso na mma nwa ije ka nlụta opi nwanne m opi mọni opi ego na iso na mmanwụ ezigbo nwanne m opi odogwu ukwu nne papa gị dị be m opi nwa nwere gị n'elu elu opi oyi m opi bịa bịa na nwa ya na mba jọka akwanụ ijele m nne ka m na apịala ọkụ ee itele si opi ego ite bịa opi ego iyọn iyọn ịba nkalala nkala iyọn iyọn ịba nsalala nsala uche nna ịdị n'in ọyị mụ uche nna ịdị n'in ịdị n'in bikobe dolo m sky nweze nọ n'ezi sky nweze ndị na-ade sky bụ nwanne m apịtị agwụla eri nwanne m anyị lụta ya ka bụle ndị nwere obi eji eme nwanne m okoko ọkpọ nwanne m ọnwụ kpụlụ nwa gị n'ime ndị eli ọkpọ nwanne m ga-ekwụsị akwa ya ibe emele onye sọrọ ochi ya chọọ.